Buda, chakula KDL. Asanti.
Timeless Noel. Kama kawa with the dance inspector. I go. Baby the name Jack.
Kingo Seve.
Kula neno.
Kango.
Kula neno. Kula neno.
What?
KDL. Kula neno.
Kango.
Kula neno.
Kula neno. What?
KDL.
Uko na njaa, unatafuta dishi ya kushiba, hey, yeah. Kuna dishi fulani KDL.
Nina kangumu, kwa Mungu na kangumu, ananifanya nidumu.
KDL.
Nina kangumu, kwa Mungu na kangumu, ananifanya nidumu.
Power. KDL.
Siwezi toka home bila breakfast, me say FF. Me tell you food fast, food that I satisfy, food that I quench thirst. Don't mean I hang.
By the name.
Nadishi anytime, any day, at a Monday. Nadishi daily, singoji paka Sunday. Besta ya kija, na mpaki pande. Tunadishi wote, tunapiga asante.
When?
Joshua, 1+8. Kwa wadi yake, ndo mina meditate. Ina educate.
Shika,
it's not too late.
Kula neno.
Kango.
Kula neno.
Kula neno.
Kula neno.
KDL.
Kula neno. Kula neno.
Kula neno.
KDL. Nina kangumu, kwa Mungu na kangumu, ananifanya nidumu.
KDL.
Nina kangumu, kwa Mungu na kangumu, ananifanya nidumu.
When me lucky swag na feel weaker. Spiritually na feel nina shuka. But when me eat it nguvu inongezeka. Na feel powerful, na feel kuruka.
Jesus power.
Power.
Super power.
Power.
Satan power.
Kula neno. Kula neno.
Kula neno.
KDL. Kula neno. Kula neno.
Kula neno.
KDL.
Uko na njaa, unatafuta dishi ya kushiba, hey, yeah. Kuna dishi fulani KDL.
Nina kangumu, kwa Mungu ananifanya nidumu.
KDL.
Nina kangumu, kwa Mungu na kangumu, ananifanya nidumu.
KDL.
Flashlight sound.